MatchingSafi.com.
My Vuvu Magic Finger.
Produce Chege. What am I doing?
When she got it, she got this. Ushu she. Akuna love, si kuis ni kwambie. Usumba pezi, ni unisemie. Kama uyawezi, usijisumbue. Moyo unaniuma. Utwa unalia, unajona kolo. Kama kipiwe uchuna. Ujapata leo, utapata tumoro. Umeachaziwa ramama, umekuwa kijana. Etikisa mapenzi ndo akusumbue msichana. Umeachaziwa ramama, umekuwa kijana. Etikisa mapenzi ndo akusumbue fulana. We kutwa kilio, kilio, kilio. We kutwa kilio, kilio, kilio. Nalia hii, nalia hii, nalia hii, nalia hii.
Mapenzi ya isenshuga kalamba kanasa. Mapenzi kama ya kala talamba galasa. Mapenzi ya mdala seremani ya kikukamata. Kemoyo isuku madamu ivivingi neguta. Sa unalilia nini kulapia? Na unalilia simu kila mtu anajipigia. Wewe ni mwendazimu bora ta ulivyo kibia. Lile nizira ya lilita kuja kukua.
Nani? Umeachaziwa ramama, umekuwa kijana. Etikisa mapenzi ndo akusumbue msichana. Umeachaziwa na mama, umekuwa kijana. Etikisa mapenzi ndo akusumbue mfulana. We kutwa kilio, kilio, kilio. We kutwa kilio, kilio, kilio. Nalia hii, nalia hii. Nalia hii, nalia hii.
Nani?
Yokina Njidonge.
It's so brandy. I am king.
King
Wabongo. Chitu Mazuna. Professor Bongo. Wakari. Stopa Mkari.
Dani.
Vanilla Storm, we wash your go up in the mass. Kuna is a way to song up in a mat. Niso Colombia, Elegant Jojo. Simo Pusheli, Gatano, Diki Kitambo. In your Colombia, Abu Dhabi. Dumela Copa, we please you up in Banguli.
I went to show me. I want to be champion in Mido. I'm in Yakode. I'm so okay. We're in the hunter. Where's the song?
You boys, my dear, we're checking.